VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata adoolessa 30 bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 23 bara 2010 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa as Yuunaayitid Isteetsitti geggeessanitti fufanii jiru. Mataa oduuti atta moltan dhaggeeffatoota keenya antu jubee horaati.
Akkuma tujubeen jettetti dhaggeeffatoota keenya muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa aangoonni kabiroon arra magaalaa Miniyaapoolis jiru. Qophii keenya irra jireessa waa'ee dhuma isaaniitti fuuleffannaa. Dorgommii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa ordofuudhaaf kan magaalaa Denver jiru waahilli keenya soraanis gabaasaanuuf qaba. Gara boodaa dhiyeessina. Maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma oduudhaaf gara tujubeetti deebina.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kutaa Minnesootaa magaalaa Miniyaapoolis ga'anii jiru. Koree qindeessitoota simannaa kanaa keessaa haasofsiisuun kan qindeessinne qabna. Gara boodaa dhiyaata. Sinoodosiin waldaa Ortodoksii Itoophiyaa mormii sinoodosii biyyoota alaarraa kaa'ee ture kan kaase ta'uu beeksise. Sinoodosichi kana kan beeksise har'a gumii hatattamaa geggeesseen ture. Sinoodosiin waldatti mormiiwwan kana kan dabarse akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1984, 85 bara 1999 keessa ture. Ameerikaa keessa kan maddeeffate jilli abuna Marqooriyoosiin durfamu roobii dhuftu Finfinnee seenuuf jira. Abuunichi buufata xayyaara boolee qabee hanga kaateedraalii Qidisti Sillaaseetti akka sirna waldattiitti sirni simannaa kan gaggeeffamuuf ta'uunillee beekamee jira. Lammiiwwan Zimbaabwee filannoo akka hedduun abdatanitti tarii dinagdee biyyattii daddaaqamaa ta'e fooyyessuuf waggoota 38 abbaa irree hoogganaa duraanii Roobert Mugaabee jalatti hacuucamaa tureef gaarii ta'uu mala ka jedhu gabaasi dhiyaataa jira. Dorgomtoonni pirezidentummaa lamaan har'a ganam sagalee isaanii kan kennan ennaa ta'u tokkoon tokkoon isaanii kan injifatan ta'uu ofitti amantaan dubbatan. Dorgommiin sun pirezident Emerson Mnangagwa kan erga Mugaabeen aangoo gadhiisanii booda bakka bu'aniif hoogganaa garee mormitu Nelson Chamisa gidduutti geggeeffama. Harare keessa dargaggoonni jiran ba'anii kan sagalee kennan ennaa ta'u hedduun ganama barii ituu wiirtuun filannoo hin banamin achitti argaman. Paartiin biyya bulchu kan Kaamboodiyaa barcuma paarlaamaa mara injifachuu isaa labsuudhaan biyyattii biyya paartii tokkichaan bultutti jijjiiree jira. Filannoo gareelee mirga namaa waliin dhaame jedhan jechuun qeeqan kun gareelee mormituu hin hammachiifne. Paartiin uummata Kaamboodiyaa akka jedhetti barcuma paarlaamaa 125 dhuunfatee jira. Muummichi ministeeraa Kaamboodiyaa Hun Sen taayitaa irra turan kan waggoota 33 waggootatti dabalaa 5 dheeressanii jiran mormituu ijoon isaanii dorgome tokko illee hin turre. Paartilee xixiqqoon 19 filannoo sanarratti qooda fudhatanis sagalee argatan xiqqoo ture. Marsariitiin hedduun irra hedduun kan mootummaa Kaamboodiyaa qeeqan raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee guyyaa xumura duula filannoo qabanii uguramaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidant Doonaald Tiraamp yoo koongirasiin biyya isaanii kooluu galtummaa seeraan alaa ittisuuf maallaqa edada daangaa Meeksikoo irratti akka ijaaramuuf oolu raggaasisne ta'e hojii mootummaa kacufan ta'uu dhaadatan. Hoogganaan Yuunaayitid Isteetsi kun kan kana jedhan mormitoonni isaanii dimokiraatonni nageenya daangaaf sagalee deeggarsaa akka kennaniif gaafachuudhaan ture. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kan kamisa torban dabre jilangot Ethiopia dur Sudan Washington sena mumich minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed sambata dabre kanas Washington DC kajiru galma convention center jedamu kesa tumata kuma heddu fuldurate aswat agesisan fula Facebook kenyarra takasuma simbo tamsasa satellite in dabrurate kallatin kan dabarsature agesani jirtu jenne abdanna walgay gudda kanarate bulchitun Washington DC Meryl Browser qaman argamudan aswat agesani guyya gafa sana jechun adoles digdemi saddet guyya Ethiopia jechudan dabatat moggasani jiran Hassan Mumicha Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Rajresisa addadduma qamnu walittifinne Ethiopia tokko tawdan Ethiopia jabdu gaddamne garaful dura tatarkanfannu kajeru tikafule fateture Antilekiya garin sun fardicha akandursine gufudanis akangufachisne kannem fagolallu qofatu untane iddoyanne gawudaf sirresine ummata gara tarkanfannu akkatanu fedi kenyaf jabina kenya addaba fannu jechudan dubatan
betarikochachin lialleyayun liaqayayimun liaqwarfun yemichilu berkatta nagaroch tenagrawnal
biyiguddan samniguddan walabumman demokrasin hangni kesejratu Umu yobarbanne kanoji dura kan tawqabu of muachuda of walin araramuda sena kenye kesatti dimmon addanubasan walnumufachisanifi walitinu dallansi sudandan eddun nuttimamanijiru sena wannuti imaman kun kannen walitinu eessan walnugufachisanifi walnumufachisan furachu isuran kannen walitinu esan fudanne gara fuldurat tarkan fachu qamna kannen walnu fachisan abbotin kenya dogon gorani ru jenne dudubatti isu qamna nuti jarra digdemi tokofa kesatti jibbinsa labsinu jenne hadubannu jechuran dubatan waye jibbinsa halo inaffafi jallina biyatti kesatti fulefachu nenna dubatanis
Tlacha, Kim, Korsho, Baikirta, Izzaga.
Jibbins, Halon, Ifaman, Hachufamu. Inafan, Shir Siyasa, Damni Dinagdev Jallin, Wannama Kasarsi Sutawu, Ethiopia Chala Enyuru Ragaba Undandawu. Ajjesun, Fafatawu Kofatu Untane, Muamuda, Jiranijiramu, Michi Minister Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed Kalesas Garamagala Los Angeles Timaludan Ummata Kumahiddu Walgate Asawad Mawal Fakata Agesisan Gamabratin Kamisa Darbe Akamagala Washington DC Senaniti Kamuta Dedawalin Marige Gesu Jalkaban Arara Snodosi Lameni Kawalda Orthodoxi Gidut Umamelalchise Bako Garoni Abbotin Amantif Amanton Argaman Galmotela Watergate kesatti asawad agisandra jalqabe jimaata ware boda gurmule lama wajjin yero addaat walgaani jiran dura hogganota siyaasa fawaasa akkasumas immo rogeyi walji marigegesan galgalammo awaasa daldaltootaaf gurmule awaasa daddawalin marigegesan walgeyleen kun recaalan kan gaafileen addaarratti kaani deebi argatan ture guyyaasana bakka bu'oon addaa walgeyle sanattirmaatanif kannen ittirmatani gafid e fachu charran argane jechudan dubatan asosizne turre kan walgay jimaata galgala sanat irmatani turan kutale philadelphia ra kan ufan university bloomsburg itti professora barnota dinagde katan doctor abarra sambata akana jedan
guyyaa dhibba tokko akkasii erga ofiisii prime ministeri qabate doctor abey garu yero gabaabdu tana keessatti jijjiiramni dhufe hammana jedhameetu waa lakkaa'amuu hin danda'u kan yaanni oli an godhame garu san waaqas galateeffachaati isaaninis jabaachaayechaati ummata keenyas jajjabeessaati garu bakka gahuu dandeenyu san gizee walitti qabnee ilaallu hin jalqabnee jechuu hin dandeenya jijjiiramni dhufe ennaa jijjiirama amma ufikan takatak rgojuf namon neman hidati kumataman ya unisani achke sab gizejratanis badala kamya kasani ratumi agar sisum biyaf wanna guddal garu ummata kanaf ummata chitti ogame ka fidan nafasani tidaban lukasani tikutaman ummata kan akalmat baga baatan yechu odon taim akamotumatit aka ummatatit birarabachun nuraja odumti parlama etiopia la laniton jerakan demaniton aka ambassador shommemela lamusan achit madrashi ratti bahane kana kanarrage akanatta luka korabe akanatta ije korabe akanatta qel sakonarra kasan inna wonni akana menu ratta hafu baqa kana bona nama ambrarat ummamen jedani ummata oromo ummata etiopia te parlama ke saudo darbe hundura ga warumti motummanis jabe se qabe wonni kun akon godam de hundurat gosisu wanda ndauna tifakala karadi nagdeteni oma wonni tukame njuru kana jalqabu kenya
obbo girma taddesemmo asawasa magala washington dc rayutan jarmia oromo advocacy alliance jerm hoganan akana jedu
figa fatame fi debin kinnan wan magari danjara rakiniko gafi gafatame da gafin acharat kai undumtu waye sabab sallamo waye oromo wayna dadda oromo ndret du'a ture so man kenya ratti wore gama ture gafin to kolle wan kai energine waye abba biyu maratti tae waye afan oromo federal language akata utae sabni kenya salafa bukau gafi kawu ko fatun tae anumtu achike tsgalunko namne achin nuwe ku biyarra kan nuwe wan nugalche famale maqaan keenya kanaan dura ture galmaayel agarurre innaa nuti as geenyu angeessan hin jiru jedhanii nu deebisuu turanii namootni muraasa qofatu gale sanumaayyuu baay'inni isaa hawaasa keenya keessa bokkaa keessa dhufanii deebi'anii deebisanii soo komiin keenya sanarra.
Sana dura kan geggeessamee ture marii dhaabbatoota mormitootaa irratti kanneen hirmaatanii turan hoogganoonni dhaabota shanii immoo gaaffii gaafachuudhaaf carraa dhorkamne jechuudhaan komee dhageessisaa turan. Ijaarsa bilisummaa saba Oromoo yookaan immoo ibso adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromiyaa fi abaa'oo tokkoomerraa dhufan hoogganoonni kun. Kanneen keessaa obbo Gammachuu Jifaar Taaddese ibsoorraa dhufan akkana jedhan.
Emee waamuma dhufneef iyyuu nu dubbisnes numa qofa oduun ta'in jaarmee Oromoo jaarmee afurtas jira amma jaarmee afur keessaa tokkorreen dilii dhabuu keenya fi xinnoo baay'ee natti dhagaamee jira. Karaa biraatiin Dr. Abiy Ahmed nu jidduutti argamuu isaati fi baay'ee ittiin gammannaa baay'ee gammannaa akkuma jedhan hundarra caaladhaayyuu dargaggeessa ta'uusaa nama waggaa 42 ta'uunsaa akka inni itti deebisuu fi akka inni fagaatuun inni godhuyyuu. Baay'ee gammannaa waaqni kanumaan nu gahoosaatuuf waaqni galatamuun jedha.
Adda bilisummaa Oromoo irraa qondaalli dippiloomaasii Ameerikaa kaabaa obbo Mahabuub Abbaa Waajis kana laalchisuudhaan silaatii kan nu dhufne dhaggeeffannee gaaffilee gaafachuudhaaf mariin araaraas akka itti fufu akkasumas immoo dhimmoonni saba kana ilaallatan gaaffileen biyyattii keessa jiran adda addaa kaanee akka deebii argataniif dhufne jedhani jiran.
Takka gaafii akka gaafatan carraan arkanne.
Dhaggeeffattoota keenya ka bakka bu'oonni dhaabilee afranii dubbataniif guyyaa dhuma sana viidiyoodhaan kan dhiyeessine fuula feesbuukii keenya irratti argachuu dandeessu. Gama biraatiin immoo muummichi ministeeraa Abiy arra kutaa ministoota magaalaa Minneapolis keessatti uummata kuma hedduutti dubbachuudhaaf qophaa'aa jiranii Tigistii Toor dhufe.
Hawaasni godina Ameerikaa Minnesota jedhamu Oromiyaa xinnoo jedhee moggaafate hawaasni Oromoo jila mootummaa Itoophiyaa wiixata harraa garas imalaa jiru simachuudha. Buufata xiyyaaraa Minnesota International Airportitti argame alaabaa qabatanii sirbaatii eegati jira. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed, ministeerri haajaa alaa biyyattii Dr. Warqina Gabayyoo akkasumas pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa fi Dr. Kabajaa obbo Lammaa Magarsaa akka sa'aatii Minnesotaatti guyyaa kana Minnesota seenuudhaa deemanii achi gahuudhaan booda jilli mootummaa Itoophiyaa kun turtiisaa Minnesota keessatti sagantaa guyyaa har'aati qabame lama akkasumas boru ganama tokko qabaachuudha odeeffannoon jiru agarsiisu. dargaggo falmata badaso korek indestitu waligala simanna qopese kesai hogganni kun namakeenya wantaef halli itti hojigi kesajrus abdachisa ta usawan amanuf sirna simanna qoppa hajru kana kesa qoda qabachuda murtesusa nattime falmatan
kuma bekamu dugada minnesota ni abiyala kesa romon gudam biya kana jira umman romo bi ala jiru kuma minnesota hoggawa yeda bi ni rakko mata kenna bi ala tide disatin turani akana huba namne kuni namakeena yo bakka kana tupe akkaro gatti kesumae ognanga made kana hada azufe inni nuwali namne biya kana bulju ya chura isa bicha don tane akasma do president nanno romeo boloma magasa roga kesumani kabaja angalan jenne biyan
tole galato mega sagantan akanni dagait harra amma yerona masihasuf sisu kana ga elleda o kanmo california da gara minnesota de mate akajrani garu sagantan qabame jiru mali harra fi bor wanjiru mal fatu qoppa hejer
daruga ara saad murat amboda airport international minnesota atlanti gorani team advance erginejer raw rajitizan sematije chura kuma dufani voltage gudda to ko target center jarama as magala lakke satti kamne tijra haga nama gumu kuma diddama gumu diddami shani du simatan janne enna amma nando sani du futti jira amma tana yo argi te ganama boroda ba namni ba e ya ujira galgal ratamo invite dinari isani ko pesine tin jira jura sani ratti gafi de dilen hanga to kin dia ta janne tin amanna sani ngoda boro moga obolama magarsa ummata ormo kanando hana jiran ganama ra adresi wadan janne tin enna jechu bagantai sani kalma fakka
tolega falmata minnesota kana turte hawasni kesan hawasni oromo minnesota yerobaye halli etiopia kesa jiru akafoyew hirira nagaha kara advocacy adda alle hirmacha turtan atis warra hirmata turte kesa tokko akataate nambeka amma motuma etiopia simachuda qoppi gotan kanarran walqabate jijjirama gudda jira simbira mormurra gara de garu jechuda malirra dufe kuni mal targameme ija kesanin
dugara kuma dijete onna dijete munjinu duga minnesota ni baye kapso ke sattu yero umani jena charra hinergati yero umani jena dira jal feo kinanchu ko fama jal tresanti a minnesota na kasma kapsa dintro rally de ma dintro ani joluma hierra tege der ke gumma hierra ke sa kati da versa jru kapso ma kana ke sa jechu hirira bauda guya bela la ganne da gongara tibalama guya sadi bara kuma la ma ko afur ke sa ko kabulleti jru a wonni amma jijirama to kota e tananduran motumman regale biya sambuchu motummani EPRDF keza dufe toko ka yer gegge famuni akille di timatiman timatiman de darba taje darga gona ka kenna kuno wasfa an holli kana vide du gawa du panne abso mi yake sa tumanni ke na darga gon eron dalagani abso mata ke noga regale hoga ti poka kenna noga forpata mo kenna sani holu yuma de dalagani kanarra ka dufe ada jijiramni ummata kenna gamaji su mata kenna simat ko kinan kalso ummata kenna hi ka jannedin amannu albayatin jira jecho tibbi himna baka dogon gorri jurut he baka kana balle su jirtani kara kana de ma jetti wolin demna kana hu prime ministerin biya kana dukun jarrasan nu kenne
achuma kore qinde situ saganta simanna mumme ministra etiopia dr abiyi fi jila saniti qoppa he kesatti koren adarat tiyefate kobatti jirachu annatti man jiratun minnesota ti fi misensi kore kana adde bashatun akka adada fi duda oromo calaqisi sutti jila gara magala sani minneapolis imalajiru simachuda qoppa husani dubbatan
akka angafa qotisutti to borana barentu macca tulama oto kun walitti dufnee tu qindeesine irratti qophaa jirra baayyee gammanneerra arra doktar abiyyiidhaa fi doktar lamma simachuudhaaf
maalfaa agarsiisu yaaddanii aadaa uffatamoo nyaatamoo sirbamoo
fi waan jirugaa uffataan naannoo adda addaadhaan akkamittiin akka aadaan mul'atu uffataan agarsiisnaa meeshaa keenyaan agarsiisnaa siiqee keenyaan agarsiisnaa ike jala dabartu fitti ko papa jira sirbiti jira boko yadora jerumni yoro majennu shoboko yadora kuni wan bayo kesa qaba gutati simatta nama kutate sabasafe biye saf abate dura abate jejetta akanni cimu fi akanni sakana dura ejete cala amma mor mulato mali fi kuni wanta wagga diddami sorba keessatti hin arginetu har'a argaa jirra sadi gidduutti waan bareedaa waan gaggaarii argaa jirra. Isaafniifis jabina ta'ee akka isaanitti fufanii waan babbareedaa akkuma kana nuu qopheessan gatii barbaannu baay'eetti qophoofneef.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya. Qophiin torban Oromoo kutaa Koloraadoo magaalaa Denver keessatti qopheessame qalbii tokkummaaf jaalalaatiin akka dansaatti xumuramuusaa dubbatu qopheessitoonni. Qophiilee kana keessaa tokko wal dorgommii kubbaa miillaa kilaboota Oromooti. Kilabii dirra dhawaatu mohatee jedhu soraatu qindeesse.
Sinaga Denver Colorado jira waldorgommi osfana okan ammo oromo waldorgommi kubba klabot kubba mila oromoti markana chitabatan matudureen qopi barana okan ammo waldorgommi barana tunene samero belisumma okan ammo ganna belisumma jalani magat moggasan osfana tunene ganni didami la meso barhan arma Denver tabatani akumbetani aga tokuduri meso tabacha bahani qopi kana tanirati namedut na oromo fulahe du waldruf akanna fna australia na ma netherland du farge canada du farge na meddu takawal tiruduf barhana kilabot kubba mila oromo didami la mat Denver waldruf didami la man kesa didami ta america waldrufani north america kesa gami khana mo united states yechu guys yechu didami united states kesa waldrufani la mammo canada waldrufani wal matuyu didami la ma yechu kilabot didami la mat north america ofana mo america kaba kesa waldrufani Fulanit kopesan Denver Colorado turgometana dredawat moti wancha fudate kun Facebook ke nralle tisanit mabane talameso mo madola bu talameso tae tadeson lanch dct afeson mo burkitu klabi Denver idiyachu akarfa fakati kopin barana tarfa kati ban wancha fudat kana dama mantana dubisu jirkon eno bo Mohammed Bullot misens duri president walda hawas romo Denver Colorado te amammo board le kejirachu lebat nambara sa jolle mo tele badasa le kenne am durgomi rabane tini ege durgomi ndu matendu batam dubisu jira bo Mohammed guddo sigala te fadda metrogomi barkana akna ma khisuman eduni tudufte afan gababo na kamitti de akamitti lalti de kopi barkana nami gargarille ya khana mo khisumota oromia dufani fakka obolamma fa mumme ministera Ethiopia khaka bo Dr. Abifa Simachuf ka Washington DC dagalle njira me sota le khaya le njira kopi barana tana bo kalle ndi kolle sand dibelle afan gababo na kamitti lalta kamitti sani demte
Kopin barana kuni kunyiro jalqabati fast Denver Colorado katae hedduti milko nejira karana gatin karana musatin kesumota kenna kesteta daddati biya dadda dunyara dufanni kesummesi nejira bayetti milko nejira oromo ulitti fiduda kayonisa obbulumma cimsuda oromo garga bakya dadda akwal baratan goduda ada oromo barse suda oromumma kana cimsuda ulu obbulumma cimsuda bayetti milko nejira namonne kopya daddatin gara state dc lf gara minnesota na hanurra de manife wan mumichi ministera asufe jecho polamma fe mumichi ministera lelaluf gara swanurra ko wan namonenurra de tatani male bukanto kotoko warobe male kana gama kanini hawasnike na wasni denveri ummata bakerufe kana gadi bae simachudan kopsi sudan gejiba kenu dani torbangu tu tajajila kenne gammachudani gejiba kenu dani torbangu tu tajajila kenne gammachudani simannetini gegesu famoko pittinjila
akanani sanera lumatme kes gabab zeti ummati sana kam waltijirtan hawas romo haram jiru yakamti jirwan durratti fakenna fi yoruftani tini washington dc duftani kopaka karati sanargina ewan durratti sandagena nami romo agami taram khejira akam waltijirtan
namne oromo kaske stajiru hanga kumala mahanga kumasadi vidi bashanini ni nita jenne yalla hawasne oromo aschimada yero addada titti advocacy wan dimma oromo ilalchise hachucha bi ethiopia ke satti adema ture damakinnan hirira baudan serri addada congress america ke satti akatumamu mata durumma tin hawasa oromo kabaki addada jiru wajin tawudana cdc debne hirira gochudan senatorota fi warramana murtika maga state ke najiru gara demu dan labi gochu dan akka house billin 168 akatar gonejira kana harka heddu asif dc hirira iro lama demne atlanta le ni demne kunundin hawasniwa walinjiru wan oromo ta'a wan oromo faida qaba irra waltane alkani guya hogas amajru wajin cinada banne dalagatu re amas dalagaji ra yiro addadda titti balan biyakeena kesattu kakara somali ragab asida balate kara balin dalate hagamo yaletti namaitunurra umena meddutunurra madaye kannin gargaru daf kara qabeenya tinis yiro heddo walitti qabamneetini gargar sagudda godatu re wan advocacy go nu akelman oromo tokkotin hawasni denveri shora gudda tabate amanduralle intabata jenne na amayu torbankana gara minnesota na heddu tu deme mumuche ministera ke nafe obolamma presidentina no oromia simachudaf argudaf jejebe sudaf jijira makana kamilka ujuguchudaf na heddu tu asigara minnesota de majira why oromo tof oromumma cim surrattin halkani guya community nasi community denver duwa dunta ka colorado kesa jiru asina lalle miles at data ma ratti namote du green leaf magala jedamu fi business morgan le bakke jedamu bakke la mankana ilman oromo heddu jirani nuzalattin gurmani wangafa nef gargar sagafa neferi ragafa ne nufana de maniti nojin tajajilan kuni hawasni oromo ka dinvara ta umale ka colorado jirufunda ulittikabe amate kasocho suta charra kanatin gargarame hawas oromo dinvar bay ulf galate fachu barbada maka hawasa kanatin gafto kolle nuqafati sanibe kani yero addadati wa michagone damaginnam ni gargar sagittu godani
galbi darsa walinjira
hawasni kun amalle funduralle akka woltaeti nafanto kun ulfana demu asuma wamiche gochu barbaade
densa kamkan namo jolla kana bedergommi kana akka woltrofto yuzalte tinjetto meneme romo kharam ke jiru kafula fede america ke jiru len takinu makka khees bakata taedu fe khal libyan du fe khana gito ko bolen du fe agito kammo bakan la fakka khee mareti ni mare la fakka khee du fe na gito ko kenna fe khalan du bisto facebook yana le kardu bisto ko gan didama kenya ke sarra kadde gargala ma khee dabre asu fe jeda namme akasi heddu jir haro ko heddu khee dabre ten du afjireen ra khafe ten du yo len amma dirra tabatin tar girtunu yo hammatin isani rakina kana khee du fe tatul lam qalbi dansan لكن نبي عباس امم لفتن سخيسات قلبي دنسان اي خان دكتور توفدا خان انجينير توفدا خان مالي توفدا اي خان بيد دي بيت نوجك كوجچو فدا ومدن دون نموتير اي يقول لك انا كولت في دون كنن اكيشين كوبا ميلا ولي انت بقى اكيشين سبورت ولي انت بقى اكيشين برنودي ثاني جابي فت اوكي نفاويسو جول خلي سر بيت جرا درو بميرت يوكلال تجول لنكم برنوتا تلين تانا وان ركو خيس دفتي ارغيتي برنوتا جباچو وجي جباچو رت اي مال ارغو جرت وانا غمنام ابدتي سارغو جرت بوما ميدفان غبابون
بريدا وجول لنا دفتي غما دداتين ركن ددا غدرا ددا كي ساب يددا كي سكقطا مري دفني استفني كوني امريكان بي بداتودا بي يواتي وان هندت دلغت غنما galetti milkofto yo baratetti milkofta yo dalatetti milkofta yo gurmotetti milkofta kara kanan hire argame hundanu itfayedamu dan community ni mo namonni nuturo dufani kanu boda dufanille ummata kana jabe sine kara turretti mudifne kabaratulle akabarnota nakachimu kadaldalulle akachimu kadalaga ofille akachimu gonetin chaatu kujalatti chaan community wan kamnu jeccha community kana ke ستي وال كبرت لي اكچمو كدلغا وفي لي اكچمو غونيتين اي چاتو كوجلتي جوان كوميونيتي وان كم نوجچا كوميونيتي كن كه ستي وال كبرت لي بكي برنوتا را كدلغ لي رابيت بكي ادداتيت ولدا درگ گولين كمنا ولدا كوبا ميلالين كمنا كنيل جلتين
gurmaani kubba tabatani yero isani ka barnota rasha kusatani
Soraf ke summasa guddagala tumsan nadagefato ta Kenya ku radio sagale America saganta afan roboti saganta Kenya tumrata jirra dagefato ta Kenya gama Kenya nagatti jenna bor saganta bra walitrebina ama saganta afan amara tifu
The Voice of America